FQ, FQ, Belcher Records.
Oya Castro, mimi hapa sitaki kuongea bana, nataka nianze kuchana. Ndio hapo.
Niite MC anaye kuna rhymes na washa kama group. Kama utakoja kuma ni vipi utakuwa maarufu? Najituma na pakua madude nguvu. Nastukia nimekuacha nyuma baada ya kunifanyia shushush. Najua roho inakuuma napokoa mesko hoy. Nafuge nguvu kwa vyuma. Ku rap we go go na zuga una zangu chuma na tuna na fuck you boy. Naposikia pinzani kuna na nuna na kwa enjoy. Napakua nyimbo na ingia chimbo kama gaida. Napiga fimbo kiasi mtindo tu kama kawaida. Yo jitunge pinzani. Usitie magunda na lingo GFQ ni nani? Auto nyimbo na toa jingo man kwa modern stand na watu wanaoni jaki undani. Fana fana wala nojua ni jeans gani. Nilipo tabika kabla sijapata mshiko, kabla sija heshmika famika. Tena hip na kufunika kama outside the road dance na fabrijika. Kwanda mabinona so guys. Lyrics, vina, vocals, tangy. Nipo touch, first tattoo, my star na bati. Nipo live, cute clothes, angles in the oversize. Hardcore na penda ku rock shows the night. Mia kwa mia, oya weshmiwa mpo right.
Thank you. Thank you.
Na kupita mtano choto taskia.
Thank you.
Manande zao na hunambia.
I love you.
Sababu mindo mimi ndo FQ. Mwana lead you.
Niko ndane nyumba basi nyumba you.
Mtano choto taskia.
FQ.
Manande zao na hunambia.
I love you.
Sababu mindo mimi ndo FQ. Mwana lead you.
Niko ndane nyumba basi nyumba you.
Mashahidi yanasambaa kila mahali mithili ya nzi. Kama mashahidi wa Yehova na habari za mnara mlinzi. So much chafu mithili ya mlima kinyasi. Isipokuwa pumbavu maneno ya kipuzi ya jako pesa.
Okay.
Kwa mini ni zaidi kukubali kiakili. Ya kwamba mimi ni jesiri wa roho nafsi na mwili. Na punjo kimya mtu mzima nafanya mziki. Sendekezi jina hela ni heshima au vipi. West Coral weedy bila zigi. Ukiwa na ham tumia condoms kujigi jigi. Au sio au vipi bwana ndio. Umziki nipo shindo maitano. Ijalishi we ni mbishi, wenda ulikuwa ujui michano. Kwa mfano, nakosa rangi ya kijani na sichanganya blue na njano. Mandi ya bwana yenanyo yenye msimamo. Asante Mungu kwa hii sauti hata vizio atasikiamo. Vipofu wanaona, hata mabubu ataongeamo. Alo maskini kama matonya talia machozi ya diamond. Dunia, so wanja mapambano. Mwisafishe miona mwiri jesiri ya timiza gano. FQ.com, copy kibao, stozo kwa mamu. Napopita mtano choto taskia.
FQ.
Manande zao na hunambia.
I love you.
Sababu mindo mimi ndo FQ. Mwana lead you.
Niko ndane nyumba basi nyumba you.
Mtano choto taskia.
FQ.
Manande zao na hunambia.
I love you.
Sababu mindo mimi ndo FQ. Mwana lead you.
Niko ndane nyumba basi nyumba you.
Apige ngumi ya jicho na we mpiga sikio. Akikuliza unaonaje na we muliza unajisikiaje. Mayoya ya chura, mzui tembo kunyo maji. Usta hauje bila skendo, haya kila moja na mwe. Sisimizi kumuwa tembo, au nazi kufunja jiwe. Sisimizi kumuwa tembo, au nazi kufunja jiwe. Hata nguruwe wana swim bela njaa kufa. Viguma jivu kwa mkari, nisana kurugudisha muda. Likatika dole gumba wezi andika. Nasikitisha jiso chumba na vankonyeza kwenye giza. Napopita mtano choto taskia.
FQ.
FQ.com, once in the home. Na madade zao na hunambia.
I love you.
Kimziki poa, kima pendo te cheku nona hibi. Napopita mtano choto taskia.
FQ.
Madade zao na hunambia.
I love you.
Sababu mindo mimi ndo FQ. Mwana lead you.
Niko ndane nyumba basi nyumba you.
Mtano choto taskia.
FQ.
Madade zao na hunambia.
I love you.
Sababu mindo mimi ndo FQ. Mwana lead you.
Niko ndane nyumba basi nyumba you.